Mola wetu leo kutujalia sote kukusanyika kusherekea ahadi, siku hii kumbukumbu ya mtoto kuzaliwa. Kakamisi na debisi wafurahi hivi leo, Uncle Johnson na Kennedy, Manu na Modi na ye mwalimu, wanasherekea siku njema ya mtoto Ryan kuzaliwa. Auntie Mary, Mahenzo mapenzi waridhia mtoto mzuri Ryan siku yake amezaliwa. Babu Sulubu na ye nyanya Kato wanafurahia mjukuu wao ameongeza mwaka. Kwa Nduria Karege nyumbani tusherekea happy birthday, mama kwa zawadi akombea maisha marefu. Happy birthday, uwe mwenye hekima na busara mwenye heshima. Happy birthday, uheshimu wazazi wako, siku zako zipate kuongezeka. Sote tuimbe tushangilie siku ya kuzaliwa yake Ryan. Happy birthday Toto Ryan, happy birthday Toto Ryan, happy birthday Toto Ryan, happy birthday Toto Ryan. Sote tuimbe tushangilie siku ya kuzaliwa yake Ryan. Happy birthday Toto Ryan, happy birthday Toto Ryan, happy birthday Toto Ryan, happy birthday Toto Ryan. Apo, apo, sekete, sekete, sekete. Tumshukuru Mola wetu leo kutujalia sote kukusanyika kusherekea ahadi, siku hii kumbukumbu ya mtoto kuzaliwa. Kakamisi na debisi wafurahi hivi leo, Uncle Johnson na Kennedy, Manu na Modi na ye mwalimu, wanasherekea siku njema ya mtoto Ryan kuzaliwa. Auntie Mary, Mahenzo mapenzi waridhia mtoto mzuri Ryan siku yake amezaliwa. Babu Sulubu na ye nyanya Kato wanafurahia mjukuu wao ameongeza mwaka. Kwa Nduria Karege nyumbani tusherekea happy birthday, mama kwa zawadi akombea maisha marefu. Happy birthday, uwe mwenye hekima na busara mwenye heshima. Happy birthday, uheshimu wazazi wako, siku zako zipate kuongezeka. Sote tuimbe tushangilie siku ya kuzaliwa yake Ryan. Happy birthday Toto Ryan, happy birthday Toto Ryan, happy birthday Toto Ryan, happy birthday Toto Ryan. Sote tuimbe tushangilie siku ya kuzaliwa yake Ryan. Happy birthday Toto Ryan, happy birthday Toto Ryan, happy birthday Toto Ryan, happy birthday Toto Ryan. Solo saxo sekete, sekete, sekete. Sote tuimbe tushangilie siku ya kuzaliwa yake Ryan. Happy birthday Toto Ryan, happy birthday Toto Ryan, happy birthday Toto Ryan, happy birthday Toto Ryan. Sote tuimbe tushangilie siku ya kuzaliwa yake Ryan. Happy birthday Toto Ryan, happy birthday Toto Ryan, happy birthday Toto Ryan, happy birthday Toto Ryan.